kwasem breni unia ebre aso selbeti enkwasem obodi ase ubefre obibi obewo na wasi wonse enkwasem ebre edu e yomsonfo akwahefold ena enemu epeche asemi enkwasem a edini pakodankwam unia eni die mbesese obesu trash na ya bompae adon fomo bon hufo onyankurpa wa obo so ni asase ni munyoma nyinara na obo yen padi brei ese onchen imdie ni nyansa ni ahoden bi ajweni enti ase ni ebra akwa a ekrade se ene uma beche wasemi famukasa tufu na menda so wasemo umada wasi already yes Christo demo and me bompae. Amen. Oni ande asem amen obeche matuni din se onyakopon rengu yenimu ase onyakopon rengu yenimu ase the bible to kasa mouse God will never shame us. God will never shame us. Bemwo Psalm 25 verse 3. Yekase ni mkwasi ya. Ni mkwasi ya ya diya. Akweye. Ahoni ya titie. Abede ni pebe brisu. The same thing is. Ibiya. Hina sa ni mkwasi ya ni bifiraba. Yeshe. Ababubia ya bo ikrim. Ah. Yebeka say it can be. From our past mistakes. Maybe I hear you trim. It's me, didn't go say, bra, and I so sabre I owe me. Or how near to tea and near my near your cum. It's me, didn't go say, I did pray. But in there, I say, make your copper sam so. Na my show won't cry if you know me as him. Onyankopɔn ama ɛbɔhyɛ ɛwɔ Psalm 25 verse 3 ayɛ nnwom aduonu num yɛ mu mmiɛnsa ɛne te sɛ ɛsɛ menom mmienu nyinaa nya ahotɔsoɔ ɛni anidasoɔ ɛwɔ onyankopɔn asɛm mu tie ɔsɛ ampa ara wɔn a wɔhwɛ wo kwan no biara ani renwu na wɔn a wɔtwa nkontompo kwa Nona on any bew. Uradi, say my work on it. Namen fa watimpon or so. Ampara, one hour, or show quino, pierre any room. One hour, or chan kuntumpo, quano, and I worry any bew. Yakupon Bosha can show the amay, eh, Bosha, a deed in that sober. Se onyankopɔn ama yɛ podcast wɔ se hope ɛyɛ ade a ɛmfa yɛ nkɔ ananidasoɔ ɛyɛ ade a ɛmfa yɛ nkɔ nnunguaseɛ mu sɛ onyankopɔn mu anidasoɔ a ɛfiefoɔ bɛtumi ahyehyɛ ɛnamfoɔ bɛtumi ahyehyɛ pɛmpɛ mpo ama awareɛ no Siyama hu kwain ema ubibe ure mwa etimidi ya ni mkwa se edibreo. Ba minu ya mese u mkwa se bwepa unwechi na wabwa mwadin efe unyankupo u kwain. Sasa chwese mnaka. Sa wama washe nu kwainu dibiara ne wenda su nina eni unyankupo wa. Minu mse ube iwe free ni mkwa se mwa. Onyankopɔn eyi ne dɔ a ɔdɔ kyerɛ yi. Onyankopɔn ɛma yɛ anim ngu ase da. Onyankopɔn ɛde anidasoɔ ɛde ahyɛ yakoma mu. Ɛbɛyɛ dɛ na anidasoɔ no atumi ahyɛ wakɔ sɛ berɛ biara wobɛn n'asɛm ɛsɛ wosua n'asɛm na ebema wonya enida so ewo no mu orofo sey wo Kristo yi ewo nida so kase sem fun so bi ena yaye amana twem eni nti amaye kosa ti bi mu a enen and them show Christ say omodia se wodi woni daso ebeje onyankopon bibiara ma woni nde onyankopon so fa hun tu nipa so sase tresham no kwa me hu se onipa abasa bedu hwambo onyankopon shua ekura no mo dia waka no ani ebem ewiase ebetimi die nim kwasee abrawa babom nyina wiase ankasa aye wo mi no bare onyakopon de se wo de ohwe no kwan a wo ma woni nguase da wiase betimi apoyen ama yeni nda so nyina pa bad se wo de wo hoto onyakopon so po onyakopon kira kwan a na wo tro nyame na ase penchechire papa tinem ede ho to nyankopon so a benye ni daso a wiase no obapu sedan a nyankopon de obejo wiase betimi buyefo ejumam wo de wo asem bia obeke bia wo de wo de enye taze ni papa onum kwasi no na wa dane wa asem bia obeka aware mu asitinamu enye bebre mu ni papa sɛ ɔman ni nguase ɛto wo ba me nua a wo tie mu sɛ wo mɔ Onyankopɔn ɛyɛ wo ni da so a ɛmfa ho ɛde wiase bɛyɛ ɛmfa ho ɛde abrabɔ no bɛyɛ Onyankopɔn guto ɛyɛ wo ni da so na nipa bɔ mɔden sɛ ɔbɛgu ɛho fi na ɔgu ɛnim ase pa Onyankopɔn ba tu ya ho won wa odi won tu Onyankopɔn so no tresham no ma di adanse se ade nyina di boa won ne wie won yi eni wa se wase ma mi kan edi nipa bebre akwa atiti mu obi wo a aho kye ba ne so a ini ema di enu gwase ede bre no but ne a wo tie mi show Christ e inda so o Onyankopɔn mu sase twɛsɛm na aka e wo Psalm 25 verse 3 enwom edenunum yimu miansa se won ahwehwɛ ne kyiru kwan no ɔrema woni renwu da eni woni enu wo biara enka yɛn na wo ma otwa kontompo no a do tu yɛso sɛ ninguase mbra won so no won ɛna woni bɛyɛ den ebewu me jimi Nyankopɔn di ni sɛ wo jini di so nua nim ne ato wo de ne nguase ebrɛ wo wire jawo ana wo kunu jawo de ne nguase ebrɛ wo odwuma firi wo nsa anti de ne nguase ebrɛ wo ana asetena ma yɛden wo firi wo etu ne bebi abɛtena kwa yɛden wo de uti bɛtu kwa yɛden a bɛ sɛ pɛ hwehwɛ Nyankopɔn kyira kwan na fa ho to no so enye nda so Onyankopɔn mu ɛsɛ wo yɛ saa woni mu ɛrengu ase da David sɛ maya akɔda maya abranteɛ menyi maya penis mehu ogyidini a na se ni ɛsrɛsrɛ adeɛ da mekamfo na de Yesu Kristo ma wo sɛ wode ho to Onyankopɔn so a wone w'asefo ɛrensrɛsrɛ adeɛ da eyo yona do ye na bedi wachi awon kon na nyina bedi won na nyina me ko se ona de Yesu Kristo pia be ka cho sampa mu akwapa to awde mu hutu so nti wedi no kware e wodi amde she won se biara sampa Kristo kra je nkwa na ye kwa jida bible se odi wanu pe mu ka so na de Yesu Kristo eye urade na wode wakoma jitu so wui no sori ya Bible so wo ba je nkwa. Se wo pem ka edu ba kwa dan kwam. Se wo fa Kristo ka jan ne ka fu Yesu Kristo ma. Fa Kristo se wo kra je nkwa. Nya me shira wo. Da fu fo so be shia. Ni ti nkwa se be beto aso. E mo sonfo akwa Hereford ene me no mu eche asami. E bom pai. On the for no way right there. And that was it. So awesome about awesome so much. I said, we age my son about chain. But the old team, you be around when you want to train on. Now, can I come out? No fouls and a cry and a nighting question will be a movie. I know you have a semi fee. Lifeway Media Ministry, a whole. And I know what I say. I am so far quiet for it. And I'm no much I say. My telephone number is 0244-869499. 0244-869499. Yami Shramu, Sebuti, and Kwasem. Bye-bye.